tien marach kose wuku ngato chaku wotu kwone matuo kolworore bango doke gundane Jatien marach kose wuku ngato chaku wotu kwone matuo kolworore bango doke gundane Manemo biyo inga mose war mose timoneno Iruoto waro ngimane nyakita ngoro Nchenja chinto duogo onyalo duoge ngimane Manemo biyo inga mose war mose timoneno Iruoto waro ngimane nyakita ngoro Nchenja chinto duogo onyalo duoge ngimane
Mano Yesu emo wacho Unu waru okuwono Kwenye ketangu simu
Nika paro, dhako mano timoneno, niruotho warongi mane Mweyo chode, sanofa kurudwa Bange matin kende, uchako ngiyo chie Joche ndabirio, uchako duoge gimane Wodoke chode, obolo chode, sifrit Dokelo chode kanisa, otimo dime chode, ei kanisa Paro dako mano timoneno niruotho warongi mane Oweyo chode sanofa kurudwa Bange matin kende uchako ngiyo chie Joche ndabirio uchako duoge gimane Odoke chode ogolo chode street Tokelo chode kanisa Otimo dime chode hei kanisa
Sani oganda mathoth Oloko wach nyasaye Gikao wach nyasaye Kendo gikete weche giwuon Giwacho ni nyasaye ng'iyo mana chuny kende Tok ging'eyo ni nyasachwa Ng'iyo nyaka wach miwacho mawuok e dhogi Rwakruogi onego nyis wach nyasaye Timbeni onego nyis wach nyasaye Hallelujah
Paro, pasta mano timoneno niruotho warongi mane Oweyo kongo, sanori torombe Mane ruotho miye Bange matit kende, uchako ngiyo chie Joche ndabirio, uchako duge gimane Gutie no, tomado konge iba Toche kanisa, toyalo muma Niyesu warojo kongo, toeto gino loe Koyalo gimo ike Manemo miyo, jaduong majandagla, mayando timoneno, niruotho warongi mane, oweyo ndagla, sanupa kurudwa, bange batin kende, uchako ngiyo chie, joche ndabirio, uchako duge gimane, odoke ndagla, ogolo neke, anyuola, okelo neke kanisa, kunego pastere, kunego jokarende, nikez laro telo, ei kanisa. Manemo miyo jodolo manulungi mondo yalwach Manemo miyo jodolo manulungi mondo yalwach Udugo ero pesa Inki winjo kaniso parore Inki winjo jodolo pogore paro Nikech laro telo ei kanisa
Racha inya Unimo bedu rachiel kwa londo wach
Manemo miyo inga mose war mose timoneno niruotho warongi mane nyakita ngoro nkenja chinto duogo onyalo duoge ngimani Manemo miyo inga mose war mose timoneno niruotho warongi mane nyakita ngoro nkenja chinto duogo onyalo duoge ngimani Manemo miyo roho yuak Manemo miyo roho yuak Roho chuno jona Jona di nineve Nike nineve keto To jono tamore Jono chomu tasi Manemo miyo roho yuak Manemo miyo roho yuak Roho chuno jona Jona di nineve Nike nineve keto To jono tamore Jono chomu tasi
Ni chai nyako kiwini nguwani jasai Ni mwini beri kiwani jasai Hallelujah
Kipna jok
kengokne mano se kongo
jina de kayudi uma
Hallelujah.